Raise up on the mic. Nairobi, Kenya. Ria.
Things are rolling up, things are moving up, things are rolling up, things are moving up, Fidi father, Fidi mother, Fidi sweet child, Fidi widow. Things are rolling up, things are moving up, things are rolling up, things are moving up, Fidi father, Fidi mother, Fidi sweet child, Fidi widow. Generations are dying, food prices are hiking, politicians are lying, competition we are trying, way I'm living to a hiding. Status never rising, ufisadi kila kona, ndo maana siwezi nona. Tuna watoto wawezi soma, tuna wagonjwa wawezi pona. Tuna na kazi tuwezi fanya, tunayo macho tuwezi onana, tuwezi onana. Things are rolling up, things are moving up, things are rolling up, things are moving up, Fidi father, Fidi mother, Fidi sweet child, Fidi widow. Things are rolling up, things are moving up, things are rolling up, things are moving up, Fidi father, Fidi mother, Fidi sweet child, Fidi widow. Eti elimu ni ya bure, mtoto hasane na shule, toka kidato na mada shule, kazi ya kwacha unacha bure, mtoto asoma amesoma ngambo, ni desturi toka kitambo, anarudi Kenya kazi kubwa, gari nzuri na nyumba kubwa, nina madigri na sina future, nafanya biz tuna bank kubwa, niko Gikomba na uza mtumba, kazi nafanya nyingi kapunda, naishi geta naishi runda, njaro zangu ni za mdurwa, nakati ya gara kisha kari ya koba, zile zao wezi chua. Things are rolling up, things are moving up, things are rolling up, things are moving up, Fidi father, Fidi mother, Fidi sweet child, Fidi widow. Rolling up, things are moving up, things are rolling up, things are moving up, Fidi father, Fidi mother, Fidi sweet child, Fidi widow. Hawatujali, hawatugani, MP wangu tangwende bunge, ni kila siku yuko kwa cheli, wakati hasla na safa daily, wakati unga unapanda bei, hasu zangu siwezi lipa, hata bills siwezi lipa, natafuta na natafutwa, hawa wakora wawezi jipa. Wameni handa kila kona mta, wataki kuona kesho nikiwa star, sitachoka wala kuwapa mta. Wameni handa kila kona mta, wataki kuona kesho nikiwa star, sitachoka wala kuwapa mta. Things are rolling up, things are moving up, things are rolling up, things are moving up, Fidi father, Fidi mother, Fidi sweet child, Fidi widow.